I-Democratic Alliance icele i-PSC ukuthi inikeze iPhalamende umbiko ngezinsolo zokufakwa kwezihlobo emisebenzini ezibhekene noNgqongqoshe uSindisiwe Chikunga. I-DA ibhalele usihlalo wekomidi lePhalamende labesifazane, intsha kanye nabantu abakhubazekile, uNkosazana Lizelle van der Merwe. Icela ukuthi i-Public Service Commission ivele phambi kwekomidi ukuze yethule umbiko ngophenyo lwayo olubucayi mayelana nezinsolo ezibhekene noNgqongqoshe uSindisiwe Chikunga kanye nephini likaNgqongqoshe uSteve Letsike. UChikunga noLetsike basola ngokudlulisela izihlobo zabo zisuka emnyangweni wezokuthutha zayosebenza emnyangweni wabesifazane, intsha kanye nabantu abakhubazekile. Futhi kusolwa nokuthi abazange balandele iseluleko sikaNgqongqoshe wezabasebenzi bakahulumeni nokuphatha sokuthi lezo zikhulu zibuyiselwe eminyangeni yazo yokuqala. Akugcini nje ngokuthi uChikunga noLutsike basolwa ngokuqoka izihlobo ezikhundleni eziphezulu ngaphakathi komnyango, kodwa kukhona nezinsolo zokuthi labo abaqokiwe abanabo iziqu noma amakhono afanele alezo zikhundla. Lezi izinsolo ezinzima ezidinga ukubhekwa ngokushesha yiPhalamende ngaphansi komsebenzi walo wokwengamela uhulumeni. Abantu baseNingizimu Afrika bafanele umnyango osebenza ngokuzimisela ukuxazulula izinkinga ezibhekene nabo, hayi umnyango ophazanyiswa izinsolo zokuqashwa okungafanele kanye nokwehluleka ekuphathweni ngendlela efanele.